in Runahanti and Sidan Alyssa are not in Waha in Kamidaha in Ahinihi or Dora Lolanki, Tartan Kusokala in the Huina Hat and Herkaya, Donald Trump or Hakamidaha. In that he wouldn't can share a Dara Kusokala, has certain that he didn't be the Oden Kagala, you know, sit big bigger Utah Hill Dono, or some in Donatar Hill in Ofkasto Ashara, Kuais and Dalkan Marekinka. I think that I have said that the people who Colombia, in the Arab world, or in the United States, but I have said that in Colombia, I didn't tell that cast or older shade, Colombia, in what they call the legacy, didn't lose to Eddie. Tasa Maha came in a suit to the Sarentan and Labrador to those hairy crazy, you know, Nel Alec Marahada. Oo dawladda Mareykanka ay isla markiiba ay ku dhawaaqday 25 ilaa 50 in ashuur inay ku soo rogi doonto badeecadaha ka yimaada dalka ee Colombia marka arrinta waxa soo dedejiyay waa arrinta ay diidmada qeyxan ka timid Colombia inay dadkooda qaabisho
marka maxay Colombia ku diiday in muwaadiniinteeda laga tarxiilay Mareykanka dib loogu celiyo
Irruhantii in waxa ay marmarsiyo ka dhiganayaan inay jiraan protokollo dawladda u dhexeeya inay ahayd in la maro nidaamyadaas nidaamyadii oo dhan aan la marin si degdegana loogu celiyey marka waxaad moodaa inay isku taagtaag ay tahay
laakiin dawladda Colombia waxay diiday in diyuurad military dadkeeda loogu celiyo oo lagu qaado waxaan leeyahay inay dalbadeen in diyuurad rayid ah loogu geeyo dadkooda oo qaabka loo tarxiilay ay diiday in
run ahaantii sida uu soo sheegay macnaha in qaabka loo mara ee diblomaasiyadda iyo waxyaabaha dawladdu ay ku heshiiyaan in ayuunba saldhig u ahayd ama ha noqoto diyaarad in ay nooca diyaaraddu ay diidayeen oo ahayd macnaha in militariga Mareykanku ay dalkooda galaan iyagoo aan ogolaansho ka haysan in dawladda Colombia in marka arrimahaas u sahlay inay macnaha diidan laakiin wax cad oo ay muwaadiniintu ku diidan hadii laga bedelo oo hadda lagu bedelo in diyaarada rayida in lagu qaado taa laftida waxa laga yaabaa inay yiraahdaan ogolaansho diyaaradu ma haysto wadanka ay ku soo gasho marka mar walba way dhici kartaa inay muwaadiniintooda hadii ay noqoto in la isku xumeeyo oo labada wadan ay heshiis ku ahayn in dadkan in la celiyo in ay mar walba dib oo dhigis ku samayso oo xayiraado badan ay keentay laakiin aakhirka waxay ku qasbanaan doontaa dawladda Colombia inay muwaadiniinteeda aqbasho ama diyaarad gaar ah lagu qaado ama mid militari ah lagu qaado ama mid ay u keensaday lagu qaado
Faisal marka arrinta cashuur kordhinta ee maamulka cusub ee madaxweyne Donald Trump ee dawladda Colombia maxay kaga jawaabtay
Kumahantii sidan ognahay in badeecada aad u badan baa kasoo gala dawladda Colombia dalka Mareykanka dhaqaalaha in dawladda Colombiana qayb ahaan saameyn buu ku yeelanaya haddii arrimahan la hirgeliyo laakiin ayagu sida hadda ay ku adkaysanayaan la fahantoodu waxay u falcelinta ay sameeyeen ee degdega ayaa ah intii annagana lagu sameeyey in leeg baanu sameynana taasoo macnaheedu tahay 50% haddii la saaro badeecooyinka ka imanaya dalka Colombia ee soo geliya Mareykanka inay ayaguna saari doonaan 50% wixii ka yimaada dalka Mareykanka ee gala Colombia marka falcelinta degdega ah ayaa iyaga la soo markiiba ku dhawaaqeen
markaan soo aadno dhinaca tarxiilka maamulka cusub ee madaxweyne Trump 24-kii bishan ayuu sheegay inay bilowdeen howlaha tarxiilka marka maxaan kala soconaa ilaa iyo hadda ee howlgallada raafka iyo tarxiilka ee dadka ajnabiga ah ee aan sharciga haysan
run ahaantii in waxyaabo badan baa jira oo aad moodo in xagga saxaafaddu ay aad hadda u buunbuuninayaan haddaad dib ugu noqoto xilligii madaxweynihii Obama uu haystay waxay ahayd xilligii dadkii ugu faraha badnaa dawladda Mareykanka ay wadankan ka tarxiisho idaacadaha iyo saxaafaduna aad uma aysan diiradda uma aysan saarin laakiin waxaad moodaa haatan xoogay in hanjabaadaha iyo ololihii doorashada oo ay qayb ka ahayd tarxiilku inay arrintaasi haatan aad u soo shaacbisay oo diiradda saartay laakiin dad badan oo in yar maahane in badan oo dadkan haatan la qabtay ama la tarxiiray waxaad hadda wararka rasmiga helana waxay ahaayeen kuwa in ayagu ku jiray markii horeban proceska ama nidaamka tarxiilka ku jiray oo la ogaa meelahay joogeen oo laga soo qaqabtay iyo qaar si in lama filaan ah ula joogi kuwaas oo la helay laakiin weli in ma jirto in laamiyada dadka inta loo istaago la qabanayo oo sida ay macnaha dadku u buunbuuninayaan uga jirto mana filaya anigu faysal ahaan inay dhici doonto in tarxiil aada u guud oo dadka guryaha lagu garaacayo in xafiisyada laga suuqa qabanayo in xoogay waxaad moodaa inay qaadan doonto miisaaniyad aada u dheer oo hadda aanu haynin laakiin waxaa mar walba dhici doonto dadkii ayagu nidaamka ku jiray ama dembiyaha galeen ama maxkamado dad ay ku socdeen oo maxkamado xukumeen kuwaasaa marka hore la hormarinaya
waa gartay marka dabcan dad ayaa la qabqabtay boqolaal ah qaar ayaa la celiyey oo diyaarada lagu qaaday kuwana gacanta ayaa lagu hayaa marka sidee ayay dowladaha Latin America qaarkood uga falceliyeen go-aanka madaxweynaha Mareykanka ee tarxiilka hadda xawliga ku socda
runtii dowlado badan ayaan arrimahan ku qanacsanayn in dowladan anjaarka ay dalka Mareykanka yihiin ee Mexico ayaa la fahanteedu markii hore khalad inkastoo ay leeyihiin xalad xagga nidaamka ama protocol ahaan uu u dhacay oo ay iyadu diidaneen sida Colombia oo kale aysan si qayaxan u diidaneen lafteedu diyaarada ay xakisay baa jirtay oo la rabay inay Mexico ka jirto marka in wadamo badan baa waxaad moodaa si ayn adag uga farcelinaya laakiin waxaan filanaa un in maalmaha soo socda aan ogaan doonno waxa ay kaga duwanaan doonaan tarxiilka haatan socda kuwii hore ee socday miyuu ka duwanaan doonaa mise wuu ka badnaan doonaa mise wuxuu noqon doonaa in marka hore diirada la saaro dadka dembiyada galay
ugu dambeyntii marka ololahan raafka iyo tarxiilka maamulka cusub ee Trump uu wado soomaalida siduu u saameeyey
runtii ilaa hadda maanan maqal soomaali uu si toos u saameeyey dadka ugu badan ee haatan aanu warbixinada rasmiga aanu hayna waa dad Latin America intooda badan ka yimaadeen waa dad runtii sida aanu meelaha aynu ku aragnay dadka magacyadooda qaar iyo kuwa laga qabanayo idaacadaha meel walba laga sii daayey waa dad in badan oo kamid ay falal dembiyada galeen marka waxa uu kolleyda dabcan way saameyn doontaa oo waa laga yaabaa soomaali badan oo soo galay waddankan inay jiraan laakiin sida aanu in badan ka rajaynayno ama nidaamkan Mareykanka aanu la socono way adkaan doontaa qof aan dembi gelin in meel shaqa ama gurigiisa loogu tago la raadsado waayo ilaa haatan sidaan ognahay ma jiro dhaqaale ama miisaaniyad waddankan Mareykanku u qorsheeyey in dadka guryahooda ama meelaha ay ka shaqeeyaan laga soo raafo waxaa laakiin haatan xoogga la saaraya waa in aan kuwa cusub imaan halka ay noqon doonto wejiga labaad wixii laga yeelaa dadka gudaha ku siman ayagu wax dambiya gelin.